too much money.
Please.
Don't please.
Baby boss, me a game show. I will not book up. See now. VP boss, me a game show. I will not book up.
Oh, nah.
See now. Yero ye.
Nah.
See now. Memini ye.
Oh, nah. Yamani dori dori
Samuela
dori dori
Samuela
ukunalo nasi kupi ubatatamia dori dori
Samuela
dori dori
Samuela
yero nalo nasi kupi ukitaka welia I am toto yo toto yo
kwa jinsi kabadera
toto yo toto yo
kwa jinsi kabadera
I am toto yo toto yo
kwa jinsi kabadera
toto yo toto yo
kwa jinsi
kabadera hey, shika kwanza tulia. Nasemaje kanzu mpya ustazi yule yule fungasha virago tuondoke.
Aya tunaondoka, aya tawe tunaondoka,
aya tawe
tunaondoka,
aya tawe
tunaondoka,
aya tunaondoka,
aya tawe tunaondoka,
aya tawe
tunaondoka,
aya tawe
tunaondoka.
Kombweko mbweko, aya kwenkwenkwere, kombweko mbweko, aya kwenkwenkwere, kombweko mbweko, aya kwenkwenkwere, kombweko mbweko, aya kwenkwenkwere.
VIP boss, me a game show. Auna bukwa sina VIP boss ni a game show. Auna bukwa sina yero je
sina
meme ni je sina
pere pere oho ka kaloti ti tikiti oh oh oh
matango matango eh. Matango matango ni nyanya,
ni nyanya.
Matango matango eh. Matango matango ni nyanya,
ni nyanya. VIP boss, ni a game show. Auna bukwa sina. VIP boss, ni a game show. Auna bukwa.
Come on up, beep 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 beep.
Diga diga.
Come on up, beep 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 beep.
Kizinga.
Come on up,
beep beep.
Come on up,
beep, 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 beep,
beep.
Come on up, beep,
bigger.
Come on up, beep,
bigger,
bigger.
Come on up,
beep,
bigger.
Come on up, beep,
bigger.
Come on up, beep,
bigger.
Come on up, beep,
bigger.
Bigger. Come on up,
bigger, bigger,
bigger.
Come on up,
bigger.
Aya tunaondoka,
aya tawe
tunaondoka,
aya tawe
tunaondoka,
aya tawe
tunaondoka.
Aya tunaondoka,
aya tawe
tunaondoka,
aya tawe
tunaondoka,
aya tawe
tunaondoka.
VIP boss. Ni a game show. Auna bukwa sina. VIP boss. Ni a game show. Auna bukwa sina. Yero je sina. Memini je sina.